Keep it up.
Remember where you're coming from. Zambian music and clubbers, don't see old.
Big Madiba Shi Paulo.
Tienda Dana Vena.
KMP.
Naka guys.
In the Biu Biu.
Iwe deri ungo menya Luanda
Ulikuwa
Halo wake up uli Muzambia
Ulikuwa
Latini chitigo Uzanda
Ulikuwa
Kisapankala panota kukaka
Ulikuwa
Fake friend piti na kuwaya
Kuwaya
Fake friend piti na kuwaya
Kuwaya ngani na chicken land Especially amishi ngani chicken land I got too much thoughts kaya ni pase kondani Elo vena valikaya anapaya vandani Na fake wabwela ngatita wama timizivani Muzale mache kukamba ise timizivani Ngatichichika siwa mamvera mushe Vali hata ewe ogoka benjizi
Mpasa speech munga kimkulia Makembo wabuyo ni wafaka chekuwaya Kusekera mundu boza nisemu chenu mpaya Chikondi chaboza sinka la muyayaya Hapa kina sura kina karatea uwea kulibea nga yole manzi ngati wataya that's why kiaganiza kumiponya cheku
kuwaya
no need na apology mwemukali
kuwaya
iwe deri ungo menya Luanda
ulikuwaya
halo wake up uli Muzambia
ulikuwaya
latini chitika Uzanda
ulikuwaya
kisapankara panota kukaka
ulikuwaya
fake friend piti na kuwaya
kuwaya
fake friend piti na kuwaya Ufuafenine ndiye kushitira Nganshi kutembele nishindi chao yo Kanoni nebo fende kushitikila Temona kwa tinkwante ya kapocho I'm like man down, rompo popo Ada wana tofa pona shoko shuki Shiba ukambafye kuluma ya tinti Fake friend piti na kuwaya Sholungo mwasa kabinga nilaya Too nice and too you fuck up Yabako shangate tushimye fire Fake friend piti na kuwaya Fake friend piti na kuwaya
Itabafua afenka ekona kuheveni Umweo wandi wao wikafye pastigeni Itabafua ankako ntokeko pastelini Itabafua afenka ekona kudebeni Emu ya boba fwaya ankachure Kubantuka mboneko wazura Isuka mchipara kasa wa shetani Nishakachure ulaveta shetani Hey zanga ni zovinira Hey zako ni shokurira Shetani shono goma godi uri wabufi Itabafua kushita ufua afenka mtu
Nikapopoka umangala na ukali Dine president wabose wa mabali Hapa kembo za kuponya chekuwaya Music is talent weka join choir Pavintu vanga ati nina boasting Dishimufu na kutini samwire mkofini Salo chika sila nisalapo azelanti Dine odula kumendo timbalanti
Iwe deri ungo menya Luanda
Ulikuwaya
Halo wake up uli Muzambia
Ulikuwaya
Latini chitika Uzanda
Ulikuwaya
Kisapankara panota kukaka
Ulikuwaya
Fake friend piti na kuwaya
Kuwaya
Fake friend piti na kuwaya
Ulikuwaya
Like a guys in the building 52473 Shilanga 1 CC Medadi KB That's how we doing it Low D Young Jagger
Chinachi
Remember where you come from
Same
Zambian music clubbers don't see old